na 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 do.
Okay. D to the K, D di balafu.
Madiba. Shikamo, marahaba, nateyamo. Mabeba love ya, nina panado. Ukiumwa kichwa, na yangu do. Aina hesabu, we soma, soma, soma kwenye kitabo. Basi soma, 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 ukinipata kona mtekenye. Paka maji anayaita munya tekenye. Paka unga anawita unya. Biki kama taga na uwa, sinaga mapenze maua. Chenga chenga anatonga ndege tunduni. Chini 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 hadi tuende ufunguni. Kama Rona, Rona na 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 do. Rona na na like Rona, Rona na 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 do.
Kamemeza tonge meka kwama, yeah. Kanapenda mchezo wa kuchutama. Kakivaa nguo za kubana, yeah. Na kapiga chenga dana dana. So weka mpira kati, nezo towa pasu. Siache mambo wazini na usongo kama rasu. Enzi langu si scam kama Ray Hash Papi. Utamu mekolea dina hisi ukakasi. Kula muwa na maganda jua ni haramu. Fanya mchezo wote smwagi wino kwa kalamu. Kakipenda kana zama kame nasa kwa sanamu. Kitandani ni timbwili na mateke kabandamu.
Rush. Rona, Rona na 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 do. Rona na na like Rona, Rona na 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 do. Rona na 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 do. Do me like Rona na 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 do. Do me like, yeah. Do me like Rona na 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 do. Do me like, yeah. Pinda mukongo, kama vile washiki ya kongo, kongo. Pinda mukongo, kama vile washiki ya kongo, kongo. Naka peke pekenya, bikiji pekenya. Utamkolea ndo mana sitemi, sitemi, nazidi pekenya.
Nikimbie slow, hao nikimbie faster. Mwaga maji mengi tambe tambe kama bata. Nikimbie slow, hao nikimbie faster. Mwaga maji mengi tambe tambe kama bata. Naka pika screenshot, naka towa mbio. Kana nita
Rona, Rona na 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 do.